sasa kupitia kale Zemlole vina chitendile Zemlole vina chitendile
historia yake ya kipeke
biashara hizi za mababu walishapita watu hao.